Kotami, ngimdali tufit, am tufit, ngamdalani. Umpeti mali ningi sebenzile sperigi. Umanaga zofuna mina mela chava chuluk. Bugala, iniga nigala. Izakala, atitreli narara. Ufuna shone panse ntana yami si chukuche. Korami, trip pele pele wele wele kotami. Ngimdali tufit, am tufit, ngamdalani. Umpeti mali ningi sebenzile sperigi. Umanaga zofuna mina mela chava chuluk. Bugala, iniga nigala. Zakala, atitreli narara. Ofuna shone panse ntana yafuna shone funa shone.
Jacka wana, Jacka wana, Jacka wana, aha wana. Shida wana ma, shida wana ma, shida wana ma, aha wana. Jacka wana, Jacka wana, Jacka wana, aha wana. Rasa wana, rasa wana, rasa wana. Shida wana ma.
Kishembe bena cheese, kusore mapurisi. Banyana reno kiss, rasa pali di fish. Bela wana bagi kiss, kiba na bau fish. Miti reno wish, kana mare ay nish. Osa sa reji kiss, reno bali lish. Rasa cha reno switch, lesson raba teach. Kishembe ya shibish, kishembe ya tibish. Katuba ya tubish, katuba ya tubish. Katuba relwish, pork eno kwish. Kwizil guno nwish, kasisha guno swish. Ngaba pupa kiss, shembe bena cheese. Monsora wa less, pula guno nish. Geno zana is, kaba drunk is. Kaba saba sis, mwawona gibis. Ketana biyam, milazi minam. Roswa il, roswa il, roswa il, roswa il. Bakala di kak, kal vile pak. Batala metak, gris no manyak. Tisuri na kushit, velele majit. Nek jini gita, bagay bo mamasita. Rasa wana, aaaah. Kaba saba sis, mwawona gibis. Traka wana man, aaaah. Aha pana yumange. Traka wana, traka wana, traka wana. Aha wana.